Theresa May waa ra'iisul wasaare ugu horeeya Britaniya ee booqashada ku tagay dalka Kenya oo hore ugu gumaysay waddankaasi tan iyo booqashadii sanadkii 1988 ee ay ku tagtay waddankaasi ra'iisul wasaare hore Britain Margaret Thatcher iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi Theresa May waxay ballan ku qaaday iskaashi dhaqaale oo xoog leh iyo mid bayaacmushaar oo dhaxmara Britain iyo waddanka Kenya.
So as Britain prepares to leave the European Union, we're committed to a smooth transition that ensures continuity in our trading relationship with Kenya, ensuring Kenya retains
its duty-free Europe. Waxaan naga go'an inaan fududeyno kala guurka si loo xaqiijiyo inuu sii socdo xiriirka ganacsi ee aan la leenahay Kenya iyo in la xaqiijiyo in waxyaabaha laga soo dhoofiyo Kenya aan laga qaadin canshuuraha garoomada si ay u galaan suuqyada UK iyo inaan dhisno bayac mushtar iyo maalgashi xooggan si aan fursado ugu abuurno ganacsatada iyo macaamiishooda. Theresa May waxay kulanla yeelatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulankaasi oo ka dhacay aqalka madaxtooyada magaalada Nairobi waxayna ka wada hadleen sida ay labada wadan isaga kaashan lahaayeen dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, dhismaha xasiloonida iyo la dagaalanka argagixisada ee geeska Afrika. Theresa May oo booqasho ku maraysa waddamo ka tirsan qaaradda Afrika waxay hore ugu yaboohday adduun ka badan $5 bilyan oo ay ku taageerayso dhaqaalaha waddamada Afrika. Kenyana waxay ka mid tahay waddamada sida weyn baahida ugu qaba maalgashiga shisheeye, kuwaasi oo shaqo iyo fursado kaleba u abuuri kara mujtamaca waddankaasi ee sii kordhaya. Peter Kawanja oo madax ka ah macadka siyaasadda ee Afrika ayaa ku doodaya in Kenya ay fursad muhiim u tahay shirkadaha Britain.
I think Britain wants good relations with Kenya as well as a market, an expanding market. Kenya is now almost 50 million people. It is tapping into a larger market.
Waxa uu yiri waxay ila tahay in Britain ay doonayso xiriir wanaagsan inay la yeelato Kenya oo suuq ahaan sii ballaadanaysa. Kenya waa 50 million oo qof, ayuu yiri. Waxayse ku furan tahay suuq ay ku nool yihiin 250 million oo ku kala nool wadamada laysku yidhaahdo Great Lakes, laga bilaabo koonfurta Suudaan ilaa Ethiopia iyo waddanka Tanzania. Sidaasi darteed, ayuu yiri, Kenya waxay fure u tahay suuq weyn. Waxay kala xuduud u tahay, ayuu yiri, suuq ballaaran oo ku yaala bariga Afrika. Britain waxay doonaysaa inay u tartanto suuqaas. Grishon Kiara waxa uu dhaqaalaha caalamiga ka dhigaa jaamacadda Nairobi.
So, therefore, it is to the advantage of both the UK and the African countries to understand each other.
Waxa uu yiri waxay faa'iido u tahay UK iyo waddamada Afrika labadaba inay isfahmaan si aan uga faa'iidaysano fursadaha ay labada dhinacba bixinayaan. Su'aashu waxay tahay, ayuu yiri, sidee ayaan labada dhinacba uga faa'iidaysan karnaa? Booqashada ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay ku tagtay dalka Kenya waa lugtii ugu dambeysay ee safar ay ku kala bixisay waddamada Nigeria, South Africa iyo Kenya. Booqashadaasi oo qaadatay 3 maalmood.